kun radio sagale americati. Radion sagale america with attack abe hanga jimatat galgala kessa sa alama folakka jer qabe hanga sa sadit meter bandi kur sagale digdami shenerat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amajalqab kannen fagof yo saganta kenya urduftan dagge foton kenya tamultan onkolore sakud afur barakuma lama fud asagal kesum meisitun kesanara antujwe horat
kan odugu bisumani na modandi dagge fatota kenya kamultan komishini naga farara bulchisananno kibba oji araraf naga geggesu bulchisana nichawji marechu sadubate jiramato to darakam kesatukko
Kanalaj Sudan Udu Kesat Gabasak Amna, Magalana Kamteke Sat Kanen Hit Amani Turan Gari Hit Aman Hi Kamani Juru Udur Abod, Gabasak Am Rakon Magalad Red Oa, Walitbu Insa Sabagidumiti Jarabujinsa Magalati, Garaboda Yata, with Atawante Kop in Sportis Abada Bareti Hankat Umrasaganta Kenyat, Nurin Twajana, Gutuma Uduf Namo.
Komishin naga arara buljisanan no kibba ke sati oji araraf naga tazgabesu ilalchise arra etana presidentina nichawalin wajisa sani ke sati marechunsa dubatamejira. Gabasan kenye yonatan zabdiyos ergejira tujubetul eesa.
Duratan komishin araraf nagenya abunni katolika Roma Cardinal Brana Yesus Abbas Rafael akajal anitti ummatota Ethiopia giddu kanture halof jibbinsa ugaaf haqarratun daawdan nagaaf ararabuusun barbaachisaadha jedhan komishinichi kana gochuuf baatile sadde dura hojii jalqabe bulchoota naanno walin marii geggeessamulle qaamu makanaati jedhaniiru Duratan komishina kana mootummaan naanno komishina nagaaf araara waliin hojjechuudhaaf kaka'umsa guddaa inni qabu jedhanillee galateeffataniiru.
Hagaraachin Itoophiyaa bahizbochwa andinnat natrat balsigaanna saraa.
Biyyi keenya Itoophiyaan tokkummaaf tattaaffii ummata isheetiin badhaate nageenyi ishee eegame guddinni ishee akka mirkanaa'u waggoota hedduudhaaf sababa walitti bu'iinsa hawaasaaf siyaasaatiin ummata ishee gidduutti haaloo kuufame wal'aanuudhaaf dhugaaf jaalala irratti kan hundaa'e nagaaf araara buusuun barbaachisaadha. Adeemsichis bu'uura seeraa akka qabaatu gochuuf mootummaan Itoophiyaa ummata biyyattii gidduu nagaa haqa tokkummaa biyyoolessaaf waliigalteef araarri akka buufatu gochuuf hojjechuun barbaachisaa ta'uu amanuudhaan komishinni nagaaf araaraa akka hundaa godhee jira jedhan. Ittaanaa bulchaan naannoo obbo Ristuu Yirdaa'uu Gamasaaniin nageenya naannoo mirkaneessuun hojii dursi kennamuufii qabu hojichi satattamaan akka xumuramu mootummaan naannoo deeggarsa ga'aa ni godha jedhan. Naannoo muddamsi jiruuf nagaan akka dhabamuuf naannolee sababaa ta'aniif dursa kennuun barbaachisaa ta'uu tuqanii jiran naannoo sana keessa mara ittiin walitti bu'iinsa furuun hedduu jiraachuu ibsanii qabeenyaa kanatti fayyadamuu qabna jedhaniiru. Miseensa komishinichaa akka ta'an Dr. Abarraa Dheeressaa ennaa kana akka dubbatanitti uummata gidduutti ituu hin beekamin haaloof jibbiinsi hundee gaffageeffate qorannaaf beekumsa biyya keessaa irratti hundaa'uudhaan furuuf hojjetamaa jira jedhan jedha. Yonaatan Sabdiyoos hawaasaarraa.
Achuma naannoo kibbaa keessatuun bahin bulchiisa naannoo kibbaa aanaa addaa kontaa keessatti lafti cituurraa kan ka'e namoonni 23 du'uu isaanii bulchiisi naannichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan aadaaf tuuriizimii fi dhimmoota koominikeeshinii mootummaa aanaa addaa kontaa kan ta'an obbo Taakkalee Tasfuu ibsa kennaniin kaleessa halkan akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara sa'aatii 10:00 balaa dhaqqabe kanaan kanneen lubbuu dhaban miseensota maatiilee 5 ta'uu isaaniitii fi kanneen keessaa 13 dubartoota ta'uusa dubbatanii jiran. Akka jecha isaaniitti maatiilee gandaa ammayyaa jedhamu keessa jiraatan halkan jandoo hamaa bu'een utuu irribaan ka'in balaan sun isaan irra ga'e. Lafichi humna namaatiin qotame agammaatti reeffi namoota 12 ka baafame yoo ta'u kanneen hafan ammallee bakka buuteen isaaniin beekamne jedhame jira. Bulchiisa naannoo Affaar naannoo Asaayittaa Dubtiitti hidhattoonni waraqaa eenyummaa biyya alaa fi konkolaataa qabatanii deeman jedhaman dheengadda haleellaa geggeessaniin namoonni hedduun duuf madaa'uu isaanii jiraattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gabasan VOA Masfina Rage, Bulchisi Ana Afar, Namun Kulator, Bahalella Kanan, Ajje Samufi, Kabron Sodome Afurmade Samu Mirkane Sejrajala, Gabratinimo, Dame, Ittisaya Kanan Afariti, Itana Commissionera, Ahmed Ahmeddin, Makara Chudan, Midialen Gabasan Kabiyakesa, Daima Sadif, Dubartota Fudabalate, Namota Kulajatu, Ajje Same Jerani. Karagajir ta radio sagale America saganta afan oromoti oinsa bombi gudda lubbu heddu somalia ke satti galafate waggala mafaya dachu daf motuman somalia ergamni gamta africa somalia ke sa ibsaba sanin gare al shabab ratti daran ibagochu kanittifu fantau adatani jiru presidentin somalia mohammed abdullahi farmajo ibsakennanin waranni motumma sani qasa shir al shabab halella cimse alelu cimse kanittifu fantau dubatani jiru Mate gurmunkun irrakaye halellale sukanne sugeggesus barbade sejira waranni jirani jiru Somaliyat ergaman adda gamta Afrika Simon Mulungo gamasanitin halellalen shorke summa lamiwon Somalia egrena gafi bad arina ummachu dal qarraqam bodatti debisu ndendo jedani gamta Afrika ke summa humni warana amisom biye Somalia gamto mefi demokratofte ijaru ratti qarraqi nagenyaf akkasumas nagenya mirkanesuf godamuratti motummaf ummata Somalia walin hojjechuf gargaru kanittifu fotow dubbatani jiru angawun motumma Somalia namon heddun bakka fintaleyin alshabab onkololis kudafur barakumalamaf kudatorba konkolatarra bombi gudda dosudan namota dibbashanif saddetami torba galafatani fis dibbasadif kudaja kabiro madesan bakka waltaji kudafur jedamufi duranimmo keshan jedamutti bekamu achi targamudan miqada qabe kanaf gaddasani hifsani jiru President United States Donald Trump Turkin Syria gama kaba weraruudan halella loltota kurdirratti geggesitef biyisani akka ugro guddarra kesu arrawbachisani jiru tawuzgaru waran America humnota kurd wajjin gamtomudan shorkesota Islamic States warana turan achi basunsani ammalle akka murti sirri tayetubatan President United States lolton America achi bawsanitin lolton kurdi War Islamic States arka saniti amejran kesa agatoko galakki sani akkanuti devine walin hojjennu yaalu malan kajran President Trump humnon Islamic State galakki saman biyadurar rademan Turkif difa Syria biyota Europa kesat akka debani qabam walan ledubatani jiu
Karage fata jirtan radio sagale America saganta fan oromoti Godin horro guduru wallaga anajar dagajar tet namonni soddoma erga hidamani jionni sadi darbanis mana murtitin yanne jadan mati ke sanamonnan gitokko bulchan godinicha akkuma godinatu namonni rakko tasgabbi umani shakkamani qabamani jiran namota digdami lama qofa jedu Oduma wal fakkatun magala naqamte masara kumsa moroda ke sattina mon hidamani turan gari gadi famuf namonni kud afurta anammo garamurti tiyatani bellamamu natti matin hidamtota dubbataniru kantiban magalichas masara ke sa ammanam ninjiru hundumtu gadi famaniru jechurra kadarb ode fannu qufsan kennine nakur malkatu gabas
Godina horro gudro legga anajar dagajar te magala libotti namota hidaman jedani fi malifa ke hidaman ilalchise namota hidamani turani gadi famanke sato kwana kan jedan namni makasani isum barbanne akastirubatu namni yaddo nagenya wanan qabu makakoste isum barbadu jedan kun angeyona gafin tasfamif tokolle injuru jechun dubatan
namon hidaman namma nanne namasodemi afrida isan ke sati tambe namashani sammagala namasodema yechu takam garamana
Yeroma Mita, no one could get a money. Mali Savisa.
So, what I want to be come up, you want to have a time.
The girl about own the way he's a Namunishan and get ifaman soon, Maljat and when you get ifaman. Isin namotu mahidamani gad ifame geessa tokko polisiin oma qorannoo geggeessuun qabu
kana goote kana raawwatte kana akkan jedhamee hin jiru jechuun ambaasaraati kanaafi wanti gara baan
ingafatani yero gafatano qorannu tinu deisa yero jettano maljedu
en sigafatani tinu qorannu deisa jetta sila wan nama gafatan debi debi suda fikdaru wanti amma kana kala kanjetamen kinjiru gafati qaban kani wati kawu manwa sada do dirira sada u qaban ta nati de demo yu gafati cidi yakin jiru gafu mai ta fahimtar makana salamani dubai je chutu jirani chu
amma ne murti tisin dan Martino arguda fi yema qaba
Martin da ba
godinu makana ana amuru magala gamsati namotni murasni irkay damani torbanotni darbu dubatu misen samati kisa namni makani sani akain chakafam ni gafatan
kani dame abbar koda sababini dame tin barre guyatana wajira polisi qabani ture erge qabani mo tikotre ati gabame tuse manni sakatame tane mamtun argamne tanabod pulatanni mademani garatange tanni sibare agayona jon jirutin bare kanu madawanti
me guyame kata erga bangi sani damani
patata do torbe sakatata
ammai satti damani ergam
kaanti makalaka jirajaru gara sakala lafte damujira bara waye pagodana no kilometer sate samata wodu manage nyamale waambarin kam
abba ke samale namni dami kam ranjira
jollata makatani indet namale jollonni lamata datu puro aga kalitatte le jollonni hidamanjiro
malira kan ke kan qaban
shakita jarata na kadi jafat jarati kan nibeta unnawarana da wanta jafatun kabdu yo itanichi tole sidi tumale yo fulli ke tanichi tole di selle turukusudandau jafa namille dubitu temulle namati nagarti tani nyata malmal yo namni ke sunamara inkudani akamatti beka bayana magati dhalli jiru
obbo jaba dunya bulcha godna horro gudro leggati imai daje de mirat debi kinani jiru
kada gudna karante kanna bene shiro dio da isa futura sunamon kada sadarka daddati ni ke sotto un nai da ke bozona ke so socho oggi namota shakkaman gidane namon ni bayen akka to tamani yero da firat kulkulla o gudane jirama kada la ke namon ni bayen umma kamani kosti ajiro chinalle akai kamani godame jiranan ni bayen jechuta
lakofsan angamtau lamon namma matti kamani jiran
namon yedu lakofsan monni ngone yero brat sini da lundan da namon ni bayen kamani jiro namota ditama oyin challeto kara dadda tin kesatu worre bosonara tokotoko arkasani kankennatani yero dafi yakka terat kulkullawi namon ni murasi mana dadi sejiran jiro ka munchi sabudnati sordofa da kanjiro so shanu makana matrasayo yero yo kesati kulkulesine akamitin gaddi famu dandau kanjiro kanaratti mariya chala kanjiro rakko guddanamma anno kanatti jiro kesa anetokko qammi adada yo atee danes yo lo natee danes yo yakka bogad kundara konjal sejina usana hojjetes yo nama hojji wonde yero tokko motummaro na tumma sira kabachisu daftar kaandi adada fotis makasi asani wolqasisu ndarbi darbe kabudatu nija nikoni ojiri gudari te nitufa tamne kamiyo pabli motumma towate ilale ratukur kulese de isun esabiye isayin kirako ka famana murti ti akka hira motumma te mana murti ti yacho kwa kanje da kan kanu tanena ne nikuni ga tinno she handi amajru ga command post ida wante yiro tokoko farga sama tero tukur kulla giracho ganda jechu da mun na gadda ti wati war kawate wanjiro kana kana ke satti mal tira kan yiro kan exactly anis ka mangarbe wanjiro mina da akka shiti na kadi kana mu akka shiti kan amma report ti ana raqabu fi wanti amma namonni kaashani tode danji damu kuni boshe gara gar ma wannati o mejiru fi
namotu matwatamani ojol qabate yu monni o warkasani kan kinnatante motu mangamana gatin simate hawasatta kasamma kamani jiratan gochu daf qopad ajadame tip samature ro gara gara namonni sunir gar kasani kinnatani malif mana hida ke satur sun barbaachi sef
wanni jira kuma jadame namonni yo sirri harka kinnatani khani wanni tan jafani kurkulani hawasatti makam amma asratti wanni kaajir wanda dadari yakya dadda kalisa dadaga matu yero tinno she kan balance gochu da biro tokko command posting ka betor so jechu da manne dadda ko bata to jira na miru kota ne jira lobun na mota dar be jira akku na dadda uma be jira e kan yi wali ganda yero tis mariya ta majuru kanar ka kenna ke kara dadda tin kan no e din yo ka ba mi mata sa rat kul kul lai akkan ni gaddi hu da mu hu da fi rat wali ganda jira kama umna raya tisabiya jiro ne jechu amara ko gudan jiro hawasini da bisu mo kara dadda tin kan ni yata jiro jira so sha kana mo polisi ni roto kotok ko ya seri ya kada jerawan teh sekarang berkulit fajuna ni roto kotok pun namu ta mana ada bahasa satu tuh kun dira.
Orang rumah ulka betul namu ni magalanek amte masalakum samrodat jodha furcara ni command posting kabamani turan agi toh kugat ifamu namu tu magat ifaman kisa namni magani sani akan cakap amnif segalini sani lensera akan oleh gafatan kanipsan. Kentiba magal cah bobal asa jimfesa, oleh fenno bela imma kanarati ke nuraf kusatani juru.
Kani le magal awan intane le kanarati ada di ke nuran do. Zamoroda mamuzi ni bale kamperawa kantane, waligal lera, kanam namno cike sejuru, kanam ni kujuru cike.
Ammalle namotni kut afurtan, garama nama le serisati dabar fawani, mana murti ti acun imni sani turban ufuti bela mamu, mati ke sano fiman le, imma kanarati oleh fenno kups arga cuk, ke gesto ta command posti oromyalit arga cuk afkoni milkofni. Itiana hok gana biru. Negeri yang ramai akan kini labbah bergerak sukaru akses jalan itu.
Tari wari yang kekabu jalan ini, yang kani berbarangan ini, mana murti itu ada ni, kamurti itu ada ni, yo ini tadi ni, kondom tu orang mana zani dijual. Oh ya kan, nama Yesusan yang kedua di dunia kami, rahimata mani itu. Di mana nafas mana ini murti itu kena nama, zaman murti itu beka. Garukan sana rahaf kondom tu, orang mana zani dijual.
Radio segala Amerika, Akur Malika, Ambora.
ساعتی نمگر گر که سالم هفته کی کافر تمیجا تهراس نبرام واری بود ساعت کوفته کی کافر تمیجا ولی کنان سگنتا فتچه. Gababina yeroof walle kan addaan kutuuf dirqamne nuuf kalchaa jenna sayyuu dandanaa walle isaaf hedduu galateeffan. Qophii ispoortii. Ameerikaan gama jiminaastikiin Keeniyaan ammoo maaraatooniin addunyaa ajaa'ibsiisaa jiran soraan ka qindeessa qaba gara saattan sin dabarsa.
Yollen dura sadentunen. Simon Bales, Coco Gauffin. Brigid Kosege warra dunyaan ilaaf gurraan maqaa isaanii beektu. Nigerian Brazil chochoo dhoortetti tokkoof tokkoon lanqaansoo jigan. Neymar luqqeettuu bitaatti qabatetti taphsuun keessa ba'e. Keeniyaan dhiiraaf dhalaalleen maratooniin rekoordi addunyaa mooteetiin addunyaa harki afaanitti goge. Barattoolan soraala keeti tuttuun hin mataa'ota ispoortiiti. Tanaan diddami shan jedhaaf.
Simone Biles has her sights set on an even bigger prize.
Never stopped until I got what I wanted.
Atleti in America gymnastics if Olympic medalia gurracha gurri addunya tbaytane Simone Biles amalle warqi heddu daracha de mujir.
It is Simone Biles.
Championa dunya Stuttgart Germany tijiran illalletti khale maratoni miti warqi lama dabalat Simone Biles
Simonin tun intalganna diddami lamati madaliya diddami shani agammat sin motessa kudani sagal warqi takhale walene marro shan championa gymnastika dinya ratte dorgom simon simon dorgommi fillinqo yokana mo gymnastiki hojjechum bekamko wandi qofti marro tokkotna qitofti akkin nagu sam targe jennane guddo gammade tanu baddelle je.
Everything hit me at once and I realized I had finally done it.
One of the things that I'm going to do is to go to the golf and to go to the golf and to go to Australia and to go to America and to go to the champion of the world and to go to Australia and to go to the champion of the world and to go to the champion of the world and to go to the golf and to go to the athlete Latvia Jelena Otopanko and to go to the champion of the world. Athletics dabar ilut kipichoge atleti kenyati marathoni dorgomun bekan wantaknamin tolche marathoni sati laman gadit moe addunya fankafis nami kilometri afurtami sadie kwaitana sati lamka gadit moe namakisan jiru iludin kunin marathoni kale australia viana dorgomantana sati tokof dakika shantami sagaliti fi sagandi afurtamat hidat ganna laman durata mo'lam meso bay marathoni akkanarrati kamkhani namo atleti Kenya Brigid Kosgei marathoni kale America Chicago dorgomandralete atleti Britania atleti Britain Paula Redcliffe irra dorgommi moteten rekordi gan kutani jaasin arkaqabtan irra fudatte Paula nam gan diddami shaniti marathoni kilometri afurtami stadi tana waiftana saati lama daqiqa kutani afuriti sekondi afuriti moti atleti Ethiopia Ababel Ihenetti lamesto bay. Bamilatin ammo Brazil if Nigerian kale walum meticha olanetin tokko tokko ngargari bahani dabe khunini daba ariyum sabatani atletin bekama sabatan bekama ammo lameso bay sab khanjal qabratin Nigeria galche istansetin ammo diqiqa sadiqof jalaftetin Brazil mote aksuin tabariyum tabacha ba champion Europa dabarra agammat biya diddama tabachu demu jira biya afuriti qitaay biya yibber maranetin sabatan gandu koltecha antabisu sorala khay sportin daratun.
Rakkoon nageenyaa magaalaa Dirree Dhawaa balaa dargaggoonni seeraan ala gurmaa'an geessisaniin kan mudateedha jedha bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa. Bulchiinsichi akka ibsetti namoonni nagaa hawaasa magaalatti bu'eessan kun saba keessa dahachuu kan barbaadan ta'us saba kamuu bakka hin bu'anii jedhee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Maddisaa yaa'u keessaafu garuma gurmuutee jira garee hattummaadhaan nama waliif buustee qabeenya namaa saamuu wajji wal qabatee dukkaannanii magaasan namaa saamuu wajji wal qabatee qaaqmee jaharratti wanti kun kan eegale halkan machaawanii jechuudha. Ijoollummaan achitti duriyyummaan waliif bu'anii qabiira dhaqaniiti qabiira addabaabaayii baajaajiilee bultuu jira. Baajaaj bultusan caccabsanii ijoolleen qabiiraati ijoollee dachaasuutiif baajaaj keenya caccabse ja'anii sanirraa waliif bu'iinsi guddaan kan ka'e bu'iinsa san jidduutti ammoo qabeenya namaati kan saamame. Ammaan tana nama hin beekamne jira nama garuma jaaramtee bulchiinsuma amma jiru kana yookaanis bulchiinsuma akka Itoophiyaatti bulchaa jiru kana garee hin feene jira gareen san gaa jaaramtee ija siyaasaatiin ummata keessatti odoon tahiin. Duriyyuu matana warra hashiishaa fi kana dhugu gurmeessanii bidduma magaalaan jirtutti kana kan jeequmsa uumaa jirani.
Gareen wal gurmeessee jettan kuni garee akkamiiti? Gurmiin kuni gurmii seera qabeessa moo wantoota akkanaa dalagaa?
Amma gurmiin nuti qabnu gurmii takkaafillee beekumsi hin jiru akka magaalaa bulchiinsaatti waa takka namni nuti gurrees hin jiru. Kana keessaas dhugaa walii hinna namni qabeenyaan isaan deeggaruus ni jira achi keessa. Amma lafa jalatti warra jiru ijoollee Dirree Dhawaa Lijoo Shibratti jaameeti duraan kan gurmaawanii achi keessa warri toltuu hojjetu ni jira. Irra guddaan ammoo hojii siyaasaati kan hojjetamu. Konsaatana hojjaameeti gareen deemaa jiru. Kallattii itti deemamaa jiru kallattii biyya dibuuti. Itti huuqannaafis nam takkaafis hin kennine seeraanis hin ijaaramne. Nageenya uummataati amma waan inni raachisiisu jiru. Waa'ee garee ijaaramee TV kanaa miti. Oomishaalee akkamitti uummanni gobbahee nagee hangalaa. Barrabshaan duraanis numa godhamtii gaafa ammaan tana akkasitti fincile kaasamee mootummaa garagalchaa ture qeeroonis kanarra bahee wareegama kafalaa ture san qabeenyi saamame ni jira.
yero saniti lubuma jolleti khawre gamature amma kana qeesati ammo gin ergamni jiru mali collapse goru da wonni birata tenjiru kana motuma harkami ciirani ango jiru kun ammo gonkuma hu anta hatini
amma fakkenna fi sadarka kanatti worri ala de garame didagde danille achitti osobe kamti sirna kallattin hinqabatin jarame sadarka kanan jiru oso jiraachu argu calbatti yumma walitti buyin safi rakole garagara sababa ta'a oso jiraachu argu bulchin si magala akkamin use obbo kadir
ta bulchin si magala martu jiro sete namniga urumaye sosohu mirgasati amma ege je kumsa khaisa seni namni kharam demu jira arkeni khana murti nuti akka chaasa mana maritti khayameni jira akka hoggonsatti swonni khayameni jira yero gababtu tana khaisatti wonni godamu kabu yaw media fi officially boda godun kenyelo lamu tarkam fi ummata kana tasgabbe suwajju alqabate namni seraf diyachu kabu seraf diyada namni gorfamu kabu ni gorfama amma boda wonni harki maranne tenyu fi takkenjiru ummata bal azmar yakine ummanni ni swonni jacha jiru olantumma seran wa haqaba jamuda sababa namni idan jitutti zarafe summi san ke safacasa jurufi waye gara sabade bisa jiran anan maga chatus mariachi ze ummata wajjolillolle sabaworo moti wajjolillolle walira dalle walira horre waligurgura chajiro jan hawan kafira kenya dubise hawan kafira ti amistenya jiru nuti olantum man sera ha khabajemu ammo gin wanni je kumsi godama jiru hattu da tanabu tarkanti olantum man sera ti khafudatamu jame ti khankaa ture mira kana ke saban akkamiki tajel fama motumma kana dan dirati asdevisne nama sera fi atu akkami diachu qaba namni gende je kumal tu qaba wan jus wan dume jiru je chaman tana asummata ballatu ranama dibashani abboti amantara abboti undarau waliyamne mali wanni jettani wan ju wajji ummata rahadu wa amma ummata marachizu
esahu amma jiratoni magala dirre dawa tokko tokko kanisan ko matani policy humni adda jolle kanarra gorani gafa namni gafi ofi gafachu fi yu demu nama tumani nama chafakani wan jedu kasan rakon sadar kasana na hawasni kallatti dan sinitti himate achiboda qorachu da yal tanjira obbo kadir
policy rati hankini sa'a sureni jira hankina kan akka bulchin satti nutis lalle wan sirrau kabuni sirrese na jenne wali galle jira mana mari nagenya rotis wali galle jira ammo qabata mangabbu ame wani diacha diuni jira sani lala de muni sibarbachi sada institutiona odon tehin namni rufa kabu rakoti rufa kabu ni jira gare polisi sa namni rako rufa kabu ammo gutun polisa san yechu indendenyo qabata manammo sabatakkatu olantumma irra qabawan jansan is qabata mallalle mana kenye mana mutibulchinu iskaisa de bisnelalle amma sangetenye wonni mutimurte isine sabasablamman sirriti lalameto qaba kuni obishali wa mirgate himale khadawan godamu michi kum mirga mirga ummata tiwan ummanni fede apply godun ujiru oltun barbachi sada ummata bulchine egejenne
ademsa gama lameni niyu umamati njuru kana kesa toko latinsa bulchinsa magalichati kanneen jedan jiru bulchinsi magalicha rakkon adda isa mudate maltu jira
la la rakko bulchinsa amanta naraddan ki hoggannu saraddaw jewal kabate achirras polisi ni jira tabiya ras polisa ni jira kabaleni sabonsi ni jira oggansi fenya yo gabbe ummata rati hojjete nage ummata e gunden nenye deruma hattumma da fi wana da adda fin jaran te kanani kollapsi te jira amma nuti akka mutummati tammayi yero al hada rafshan kun kanko continuously yero unda ja undo don tein al hada e getani amma kana ke sa maltu jira namni hokkaro umujira chuni mala ammo irreki da fa khabajamu fin finni ratti irreecha sani wajji wal qabatee jirre dawaa irratti wanni dura rabshaan kaate kakkasani kun maali yeroo ayyaanuma akka biyyooleessatti gaa oromoon kabajaa deemtu wajji wal qabatee yoo kan deemamute hee rakkoon ka'ute ko rakkisa implikeeshina akkannama amma dhaabbadhaa jenneen ijoollee hunda gorsaa jirraa gama kaanirraa is gorsaa jirraa amma boodammo wanni akkanatti gorsinuus hin jiru olaantummaa warri ammaan tana seeraaf dhiyaachaa qabamaa jiruus ni jira warri ammaan tana seeraaf dhiyaatee mana hidhaa jiruus ni jira irra gaan irratti qabatamaan bahee jechuudha warri qulqulleeffamuu jiru ni jira tarkaanfiin amma barbaachistu waan biraa odoon tahin akka mootummaatti seera lafa kaayamee jiru kana applaay goonee itti deemuudhaaf wanni nu dhibee takka hin jiru amma torbaan kana keessatti olaantummaa seeraa kabachisiisuudhaaf wanni if duuba deebinuus hin jiru shani ammaan ta'a.
Obbo Kadir Jawaar ittaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa gaafiif deebii kanaaf maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan ulfaadhaa galatoomaa.
Isiniis ulfaadhaa galatoomaa.
Qophii har'aa kanumaan xumur nagaatti bula.